Hello? Hello? Hello, ma'am, how are Hello? Hello?
magaca inaan bedelo haddana la waxaan garaaca walaal
xagee ma ii sahasha
yaa
ma ii sahasha waad walaal waxaad imaanay xarunta xagee joogtaa
waxaan joogaa magacayga ku furtay wax ka bedellaa
hay dee system boys diwaan geliso maad ka dhamaatay
halkan baan anu baasha hadda iska diwaan geliyo
application kiiska soo dejkiso hagaajiso
yaa
applicationka
waxaan garaacaa
applicationka app store play store intaad gasho intaad soo degso ta isaal ku qoro soo degso
aye
aye